nalingi na mona yo na miso, nalingi na mona yo na miso, but we are wild away. Yes, we are wild away.
Nataka kukukumbatia lakini siwezi. Nataka kukukumbatia lakini siwezi.
But we are wild away. Yes, we are wild away.
Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe. Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe.
Because we are wild away. Because we are wild away. Nalingi na mona yo na miso. Nalingi na mona yo.